chukwu otito nọ dị mma.
Ọ gịnị ka a ga-eme?
Ka anyị chukwu otito nọ dị mma.
Anyị ara ekele Chineke gị.
Ka anyị chukwu otito nọ dị mma.
Anyị ara ekele Chineke gị.
Ka anyị chukwu otito nọ dị mma.
Anyị kọrọ ya ka nọ dị mma.
Ka anyị chukwu otito nọ dị mma. Chineke n'ime ọ na-agba n'iru m ụgha ọma Chineke n'ime ọ na-agba n'iru m ụgha
otu Chineke sebu n'ime elu Achukwu sasa mere m ụgha
ihe ọma Chineke n'ime ọ na-agba n'iru m ụgha
ihe ọmụ nke Jizọs na-arụ ọrụ ahụ Jizọs na-arụ
ihe ọma Chineke n'ime ọ na-agba n'iru m ụgha
onye rem ndụ onye rem ego onye rem nwa chim onye rem ezi nwaanyị nke dị ụkọ n'obodo Chineke imela mme na-amanite ọrụ gị ị na-ebi n'ọrụ gị ị na-akwado ọrụ gị ana m ole nketa manyere
Music at MajorHighlife.com.